midowga yurub ayaa hakiyey muddo aan cayinayn wadahadallo qorshaysnaa oo ay la yeelan lahaayeen dalka australia. tan ayaa imanaysa kadib go-aankii australia ay kaga noqotay heshiis faransiisku ugu samayn lahaa maraakiibta badda quusta. mariam garcia verer oo ah afhayeenka guddiga midowda yurub u qaabilsan ganacsiga ayaa go-aankan shaacisay jimcihii shalay, laakiin wax faahfaahin ah kama bixin sababta arrintani keentay. midowda yurub ayaa wadaxaajood ganacsiga xorta ah la bilaabay australia sanadkii 2018. warbixin arintan ku saabsan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil.
midowda yurub waxay muujiyeen sida ay uga xun yihiin heshiiska ee australia kaga baxday faransiiska oo ka mid ah wadamada ugu cududa weyn yurub. wakhti aanay cayimin ayay ku hakiyeen kulankii 20-aad ee midowda yurub iyo australia ay ugu ballansanaayeen inay ka wada xaajoodaan heshiiska ganacsiga xorta ah. sannadkii 2016 ayay australia la gashay faransiiska heshiis ay ugu samayn lahayd maraakiibta badda quusta, laakiin ra-iisul wasaare scott morris ayaa joojiyey heshiiskaasi bishii aynu soo dhaafnay isaga oo beddelkeedana la galay wadamada maraykanka iyo britain. tallaabadaasi ay qaaday australia kama ay caraysiin oo keliya faransiiska, laakiin waxaa cambaareeyey madaxa midowda yurub ursula von der leyen. faransiisku waxa uu ku eedeeyey maraykanka dhinaca kale iyo australiyaba inay khiyaameen iyo inay heshiiska isbahaysiga saddex geesoodka ah ay si sir ah kula yeesheen cambera, london iyo washington. faransiisku xilligaasi waxa uu yidhi danjirayaashii u fadhiyey australia iyo maraykanka welina kuma ay noqon shaqadoodii. midowda yurub ilaa heerkee ayuu gaarayaa inuu ku taageero arrinkan faransiiska? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leicester ee dalka britain.
yurub aad iyo aad bay oga xumaatay sidii loola dhaqmay faransiiska kadib markii heshiis khaas ah uu dhexmaray ama heshiis gaara uu dhexmaray dowladaha maraykanka, ingiriiska iyo australia, kaasi oo dhib u keenay faransiiska oo contract iyo heshiis horey uu la galay australia oo ku saabsanaa maraakiibta dagaalka ee sabmariinka loo yaqaano kuwooda ku hubaysan sawaariikhda hubka halista ee nuclearka aad bay oga xumaadeen. waxaad moodaa tani intuu ingiriiska ka baxay weliba muxuu ahaaye yurub in ay dowladaha anglofonka loo yaqaano af ingiriiska ku hadlo ay iskaashi hoose iyo isbahaysi hoose galahayeen. horey yurub aad bay oga xumeed sababtoo ah markii obama uu dalka maraykanka madaxweynaha ka ahaa wuxuu u wareegay xagga iyo china inta badan difaaci iyo garabkii uu siinayey yurub, yani iyadoo khatar kaga imaaneysay ruushka uu ka gaabiyey maraykanka. sidaa daraadeed yurub hadda waxay ku qasban tahay inay isku tashato arrinkana digniin bay u diraysaa yurub inay isku tashato, inay difaac samaysato, in ay mataqaanaay arrimaha sirdoonka iyo intelligenceka oo uga maarmin maraykanka inay iyada isku tashato ayay keenaysaa. marka arrinkan faransiiska si xoogan bay u garab taagan tahay.
sida lagu daabacay kaydka xog ururinta ururka midowda yurub, 27 dal ee xubnaha ka ah waa dalalka kaalinta saddexaad ku jira wadamada ay australia ganacsiga la wadaagto, waxaana ka horeeya shiinaha, jabaan iyo maraykanka. kadib wadaxaajoodyo ay labada dhinac yeesheen bishii juun, midowda yurub ayaa sheegay in wadahadalladaasi ku qabsoomeen jawi wanaagsan oo wax ku ool ah, waxaana ka muuqday inay labada dhinacba wadaageen inay yeeshaan heshiis hami leh oo dhammaystiran. sarkaal ka tirsan midowda yurub ayaa warbaahinta la wadaagay in hakinta wadahadallada ganacsiga ay qayb weyn ka tahay heshiiskii ay australia ka baxday. waxaanu intaasi raaciyey inaanu jirin heshiis laysku raacay oo markii horeba diyaar ahaa in la saxeexo, laakiin uu arrinku ahaa in lasii wado wadahadallada. sarkaalkan ayaa intaasi raaciyey in hakintani aanay ahayn dhammaadka wadaxaajoodkii ganacsiga ee labada dhinac, uuna rajaynayo in mustaqbalka heshiis la gaari karo, laakiin ay yurub doonayso inay u muujiso australia inay dhinac ka wada taagan tahay arrintii ay ku kaceen ee heshiiskii ay kaga baxeen faransiiska. cabdi xaafid cawil ismaaciil, v o a london.